akutebendera ekibiina kyenare mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa alagidde ssaabaminisita wa Uganda Bwangu Ddala okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okussaako ebyuma ebisunda amasannyalaze mu disitulikiti ye Kiryandongo disitulikiti ye efuna amasannyalaze agamala okuliikiriza maka ngayogerera mu kakuyege w'okunoonya akalulu ku kisaawe kye Karangaya Museveni ategeezezza nti amasannyalaze ga nkizo nnyo era kye kimu ku buwanguzi gavumenti y'ennale bw'etuuseko mu bitundu bingi okubunyisa amasannyalaze mu maka. Pulezidenti Museveni era ategeezezza nti amasomero ga gavumenti gonna agali mu disitulikiti eyo gagenda kwongerwako omutindo gagattibweko omutendera gwa siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga olw'okwongera okubangula abayizi mu bitundu ebyo. Muka kuyegono President Museveni afunye okwemulugunya okuva mu bantu be disitulikiti ye Kiryandongo olw'ensonga ya parish government model abantu gye bemulugunyako nti tennannyikira mu bitundu ebyo. Bwatyo Museveni alagidde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi n'ekitebe ekivunaanyizibwa ku nkola ya parish government model okwanguwa okukola ku kwemulugunya kw'abantu mu bwangu obw'ekitalo.
Nizo kuba konyeri nyo kuruga mbunafu. Nimpurira wako nubibe esente za banafu. Nimpurira. Echo mchiruanise kuna hansi. FDM oino kutunga milionemu yona ejwire. Tene muntu kutemoha akantu kona.
Manya mbubu nubu.
Museveni era anokoddeyo ensonga ez'enkizo gavumenti ye z'etuuseeko omuli okwongera okutumbula ebyobulimi n'abasuubiza ne mu kisanja ekijja gavumenti egenda kukulaakulanya ebyobulimi ng'eyita mu kuyigiriza abalimi obulimi obuyingiza ensimbi eziwera okwongera amaanyi mu by'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ngeri y'omutindo n'okutuusa obuweereza ku bantu mu disitulikiti eyo. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ye anokodde ebimu ku bintu ebikulaakulanyiza disitulikiti ye Kiryandongo ebyogerwako nti byebimu ku biyambye abantu b'ekitundu ekyo okuva mu bwavu nga bivudde mu kutoba kwa gavumenti ye NRM.
Muzeyi ntukusiima habwo obusinge waleesire kukulaakulanyiza ebicweka bingi ebya Bunyoro. Nitukusiima habwo kukulaakulanyiza Bunyoro